go sanilo funa mpisa izo mubantu abasinga be kwasa miaka ntija muwaga waga vuma bali muko kati abamu batema banawe nimba waga ntio obuto kwa mulimi omuntu kasigomere linyo linirisemba ekyo kimanye nti gukuze neyango yagala ebikonde nenguumigezako mugambi nti gundi gwokuze ne bwe mulibeera mu nyumi ya mbozaawe sirikira waawo nga lumu lwa bukulu akayimba takaleesekaako kakitema myaka abakuze temunkuba naye bwe munaaba munafunya nguumi n'abasibya byuma bya bukambwe lwaleero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama lwaleero toyombera kuyita mukulu lwaleero kutuufu nange kiweewankuze lwaleero mutwe nafunyemu n'embiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze weebaze mukama lwaleero wabula tukuze lwaki mmwe muyombera emyaka nga gibabulidde olwo ne mwezzamba bebi omuntu akuze ne bw'okola kyere entamatama zino zitukirawo ezinyuka ofuna n'emiwaatwa ku nnyindo wa negikulaga nti gwotuuludde okuze ne bw'olibeera oyambala nnyimbi ffe tumanyirawo nti ono muzeeyi wa kyati ate oba ne bw'okuba kalate era tulabirawo nti ebinywa byo bikulu ne bw'obeera oli mu sikawutu ffe era tumanyirawo nti neggumba likulu bwe kituuka ku bayimbi eno ffe ne twegomba bukulu nze nyinayo omuyimbi munnanga eno ye buli mwaka aba myaka waabiri n'obuuza nti wasoma ddi ate n'otuukako eyo wasomerako mu lubuto emyaka gisukka mu kkumi nga tukuwulira kuyimbira wano ku mpewo emirimu emirala gy'ogamba gye wakolako wagikola oli myezi esatu mukole nga musinziira myaka bye muyimbira abantu bano bya makulu nammwe bwe munaaba munaakuba nnyimba n'abasibya byuma bya bukambwe lwaleero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama lwaleero toyombera kuyita mukulu lwaleero kutuufu nange kiweewankuze lwaleero mutwe nafunyemu n'embiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze weebaze mukama lwaleero wabula tukuze ng'oyagala ebivumo n'amacupa agamba mukazi nti nno maama n'okuze agenda kutuma ogenda omanyire ennyoka nti yakuzaaleera ye mukulu abakazi obukulu bannange bw'abakola kimuyogere tubaliyire nze mbalaba mutetenkanye nnyo era kye mulwanyisa wano ku nsi bwe bukulu ye gavumenti n'emala egamba nti ebizigo ebigobye wano ng'ebiweze abakazi muyinza n'okkeera okwekalakasa buli wamu nti agende fe abasajja tekituyamba nnyo okumanya abakazi nti nno babi lwa bizigo mbasaba mwebaze kampuni z'ebizigo ezibanyiriza mmwe ne mukweka obukulu mu birabo katonda byatuwa teriiyo kirungi nga bulamu otooke kkula naye ate bakulu bannange mmwe temwagala mugambibwe nti nno okuze nga waliwo n'abaatufaako era nga tebakuze nga tebanyumiddwa bya ku nsi naye gwe ky'okuyita omukulu nekikuyombya ovumevume nze akuyita weebase katonda emyaka egyo ojakuwaddeko tunuuleko ku bazzukulu bo oli bwakuyita erya muzeeyi kye kitiibwa kyo towunzika ng'omuvumi oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange lwaleero wama muzeeyi ddani okuze mugula okuze ssebo olaba ne namuddu akuze balinda owange muzeeyi lwimu okuze matiya okuze olaba nakakawo akuze naye owange nange kiweewankuze kulwange lwaleero naawe sebbaala okuze yes okuze kibijigiri gwe nkulaba ng'okuze
okuze owange twalero muzeyi fred sebatanga okuze owange muzeyi mukabya nze mukabya okuze walukanga masiyasa okuze okuze wabula tukuze nange wano okuze ukyamuzi nkulaba nga okuze wewaawo twalero otukumbye lwalero olaba ne mama jene byakuze tufu lwalero naye basijo okuze osaana webaze mukama kundi okuze owange lwalero tunulire emisuwa ku mikono bukate bwenyini buno obubakobako bwenyini okuze ngoyombera kwita mukuru kunafe okuze kiwalata tunulira amatama genyini enyama yagwako ku matama eyayombera omuyita omukuru bamusiba ebyuma byabukambwe oyombanga nowulira ensonga